Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango kokera kwa gahindura cyinyi ibiganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Tubashuguje inshuti muteze amatwi ya ditahuka ivugira Washington DC. Turi ku wa gatatu, ni tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka ni 2021. Muri kumwe nanjye Serge Ndayizeye wabategure kandi ugiye kubagezaho ikiganiro cyanyu cy'uyu munsi. Ntangire mbaramutsa rero, turizera ko muri amahoro. Niyo ndamukanyo yacu kuri ditahuka, nubwo biba bigoye hirya no hino nk'uko mubimbwira, ariko bitinde bitebuke bizashoboka. Burya hari abagabo habura ibisubizo, nubwo bidashoboka uyu munsi ejo bizashoboka cyangwa ejo bundi. Ugomba kugira icyizere, wumva yuko bigomba guharanirwa. Turaganira iki kuri uyu munsi rero? Turaganira ku ngingo zitandukanye, ariko inkuru ya mbere ngira ngo twibandeho, turahera ku ikinamico mu rubanza rwa Rusesabagina. Ikinamico noneho rikaba ryanagaragaye uyu munsi nkurikije imiterere y'abatangabuhamya cyangwa abashaka indishyi z'akababaro nabo batazi ibyo bashaka, bakaba bagiye bivuguruza rero nkurikije uko mwagiye namwe mubibona. Bitewe n'uko nabo batazi uko bageze hariya cyangwa n'ibyo bavuga. Birashekeje ariko ntabwo umuti ntibishekeje, ariko byari bikwiye kwereka ko nyine ibyo twamye tuvuga, ikinamico riri muri urubanza nyine rihari kandi ryacuzwe neza. Turaza kureba kuri Karitse Sankara ngo wasabiye imyaka 25 y'igifungo, ngo ariko kuko ngo yitwaye neza, ngo ubushinjacyaha bukaba bwavuze ko nyine kuba Karitse Sankara yarakoraboye nabo kuva yafatwa, ngo yaragiye aborohereza no gutanga amakuru, ni nayo mpamvu ngo bamukatira imyaka, bamusabira imyaka 25 kuruta kumusabira imyaka y'igifungo cya burundu bitewe n'uburemere nyine bw'ibyaha aregwa. kunkuru ya kabiri turaza kureba byo mu karere hamwe abonye guma mu rugo abantu baribaza bati iyi guma mu rugo yo ijite kagari kangiki ari iki kimutebwa abite nuko kwa gatanu ubwo yari imusanze cyangwa inyakinama yavuze yuko ngo abanyarwanda bashobora kongera kwisanga muri guma mu rugo urumva ko yabivuze kwa gatandatu inama ya guverinoma iraterana ntabwo bigeze bafata ibyemezo bya guma mu rugo guma mu karere pardon ariko uyu munsi mwabonye yuko uturere nyine twashyizwe muri guma mu rugo mu karere pardon abantu barabyibazaho bati bitewe n'iki wanahera irubavu wava irubavu ukaza ukareba munyanganega tu wava rubavu ukajya za rutsiro ukajya burera ukajya nyagatare ukajya muri za gicumbi abantu bavuga bati kubera iki hariya hose ari hafi ya Uganda tibyabituruka kuki ubwo bano bwiki kandi mwibuke yuko nta muturage w'umunyarwanda ugiye Uganda aturutse hariya kuko muzi neza ko nta munyarwanda ugiye Uganda bagiye guhunahuna iyo covid baba navuga yabituruka ni bavuga bati wenda hari covid muri Uganda hari kintu n'abantu bavuga bati kihari nubwo nta gisubizo umuntu yahita abona kuri tension iri hagati y'u Rwanda na Uganda ubwo turaza kureba ibyo mwagiye mutwandikira turaza kureba nanone muri Congo mwabonye ko uyu munsi hagati ya Congo na Uganda Perezida Museveni na Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo bakaba batangije nyine bashyize ibuye fatizo ku bikorwa rusange bagiye guhuriraho bubaka umuhanda hari byinshi byagarutseho ariko byose birebana n'ubutwererane ubu birebana n'ishoramari birebana n'urujya n'uruza mu bucuruzi uribaza uti abanyarwanda nitwe twari dukwiye kuba tubenefisiya muri Congo cyane cyangwa muri Uganda ariko bitewe na politiki y'ubushotoranyi bwa kaga duheze muri ya isolation ariko nta n'igitangaje Kagame avuga ko ubukungu bwe buzamuka abanyarwanda nta cyo bafite binjiza tekereza igihugu kiri muri isolation hagati y'ibindi bihugu kivuga ngo ubukungu bwabo bwaranazamutse muri covid kandi ngo bagize amahirwe muri covid mu gihe ibindi bihugu Museveni na Felix ibyo bakoze uyu munsi bigiye guteza inyungu imbere z'abenegihugu babo ariko twebwe ubukungu bwacu buraboominga bugatera imbere nani cy'abanyarwanda tubyungukiramo ese ubwo bukungu n'imaji bwa Kagame ibyo byose turaza kubireba turaza kureba nanone ibyatangajwe na UN yatesheje agaciro ibyo Amerika yakoze nyine ishyira ku rutonde ADF yita ko ari umutwe w'iterabwoba wa ICC UN rero ikaba yavuze uyu munsi mu nkuru nabonye ivuga ko mu kanama nyine k'impuguke ku iperereza bakoze ADF nayihuriye na Islamic State ibi nanone ntibaza ni timing yabyo ibivuze iki bitewe nuko UN nayo mu mpuguke zabo bakoze amaraporo menshi bavuga yuko ADF nyine ari umutwe wa kiisilamu ugenda ku iterabwoba none uyu munsi barivuguruje bati ADF ntabwo iriho urabona rero hari ibintu bya geopolitike biri hariya mu gihe tumaze tubona bavuga ngo bagiye guhashyira imitwe cyangwa cyane cyane ADF hariya muri za Beni none UNT ADF ntabwo iri ku rutonde rwa Islamic State ntawo binahuriye bije bite kandi mu yandi maraporo byari biriho urabona rero hari politike ya geopolitike ikomeye irimo gukinwa muri regio aho nyine bamatse ibihugu bafite ukuntu bajongera abanyafurika kuko nk'iki kibazo cya ADF twamye tubwire ko ADF ikora na Islamic State tukabona n'abasponsoro nk'aba wa Mustafa nyine wabaga mu Rwanda wasubiye mu gihugu cye ariko ntago bivuze ko yagiye Burundi none uyu munsi ukabona UN iravuze iti iperereza ry'impuguke ryacu rirasanga ntaho ADF ihuriye na ICC bitewe n'uko nyine ariyo bavuga irimo kuyogoza muri Congo kuba rero Amerika yishyiraho UN ikaba yikuyeho nanone n'urujya n'uruza wa mugani wawe n'uruvangitirane ntazi ko ruteye hari abashinzwe kubikora n'abashinzwe kubyactiva n'abashinzwe kudesactiva ku nyungu zabo zo gukina n'abanyafurika cyangwa n'ikiremwamuntu nizo ngingo turi bwibandeho reka tube muri soza raditahuka niba dufite umunyamategeko Maître Rusagara kugira ngo tumuhe ikaze tubane kuri izi ngingo za mbere adufashe mu rwego rw'amategeko atubwire uko abona iri kinamico ryo muri Kanguru Kote ryagenze uyu munsi Comrade Rusagara niba mutwumva mwasuza abateze amatwi ikiganiro
urakoze cyane Comrade Serge ko umpaye ikaze muri studio za raditahuka Nusuhuze rero, nusuhuze n'abadukurikiye bose, nusuhuze cyane cyane abanyarwanda aho bari hose ku isi, by'umwihariko abayoboke b'ihuriro nyarwanda. Serge urakoze.
Urakoze cyane, reka ngushimire kubashe kuboneka kugira ngo tubane kuko iyi ngingo irebana n'ibibera mu nkiko za Kanguru Kote biba byiza iyo bivuzwe n'abanyamategeko babibona banazi uko bikora. Uyu munsi rero nta gushidikanya wabikurikiye ikintu cyitwa ikinamico, noneho ryahindutse ikinamico. Twajyaga tuvuga amakinamico ya Bushombe ariko na Kankwaza, ariko uyu munsi sinzi uko turi ntiwabyite bitewe n'uko umucamanza nyine yaguye mu kantu cyangwa judge yaguye mu kantu, ubwo nawe yahindukaga nk'umunyakinyoma kuri televiziyo zitandukanye. Ubwo ndavuga Muhima yibutsa abaregera indishyi z'akabaro ati twarabavugishije baterekada bati nyamara barabahamagaye baterekada bati nyamara byagaragaye nyine ko ari ikinamico ryinshi cyane ryari rihari. So hari byinshi byavuzwemo rero, ndizera ko dushobora kugenda tubiganiraho gato kuri iyi ngingo ya mbere. Ndagira ngo dutangire ku ngingo ya mbere nyine irebana n'aba batangabuhamya uko bitwaye, cyane cyane ariko nta nubwo nibuka amazina yabo, ariko ndavuga uyu wa mbere kuko niwe abantu bose bagiye bandikaho uyu munsi. Reka twumve wenda ibyo yatangaje cyangwa ibyavugiwe muri uru rukiko muri Kanguru Kote mbere ko dukomeza.
N'ubu rwose hano aho ngaho ku kirenge iriho nta kibazo,
dukomeza.
Ubwo abasirikare bafataga basubiza rubunda babwira ati ibintu mboneye hari haruguru ntabwo njyewe nabasha gusubirayo. Ariko ubwo mbere yaho gatoya hari imodokari y'ikamyo, abasirikare ntarabonana n'abasirikare, hari imodoka y'ikamyo yaturutse gutya nayo itazi ibyo ari byo. Igeze hamwe barasiye imodoka ariko nyari namaze kwitaro nagiye ku gasozi barayirashe. Bavuga ko hari harimo umusirikare nawe yahise arasa ba bantu baturasaga bakihinda basubira mu ishyamba. Ni ikamyo muri Transafrica yari igiye gutwara SIDA kure namaze kugera hafi y'umuhanda narakongotse ntangiye kugenda acumbagira ndi kureba ibiri kuhabera byose. Ubwo wa musirikare yarasaga ba bantu nabo bahinda bagera gute basubira mu ishyamba. Nyuma yaho gato cyane abasirikare ntarabegera ntarajya mu muhanda hahise ibifaru bibiri turikiye yaka wari bwo nanjye nahise mvuga ati ubu tubonye ubufasha ariko kujya kwigaragaza mu muhanda kuko ndi mu bantu ba mbere bahise bagera mu muhanda mbarana n'abasirikare bari guturuka baza kureba ibibereye aho ngaho bava mu wasemo. Ariko bambazanye ngo buri muntu ki kugenda mu muhanda ndabwira ati njye mushoferi warusha ubona kugira ngo mbashe kugenda mu ishyamba nari namaze kwiyambura gusa kuko ntabwo wagenda mu mikeye bambonye nambaye gusa bashabaraho ati uri muntu ki uravuga uragenda. Ndabwira ati njye mushoferi warusha utwaye imodoka ya Arusha baturasiye hano haruguru. Ariko bambwiraga ati hamagara n'abandi bantu bose wari utwaye ubashe ugende wahamagara ubabwira yuko ingabo z'u Rwanda zahageze zagatabaye. Nubwo tubasha kugenda duhamagara abakomeretse batabasha kugenda babashyira mu muhanda basirikare ingabo z'u Rwanda zibatera zibashyira mu muhanda ari nabwo ambulance zabashije kugenda ziza zigenda zitudepoza ku Kigeme. Ubwo tukimara kugera ku Kigeme baradufasha ubufasha abarembye babajyana za CHUB inkomere zoroheje zirangwa baduha imiti ari nabwo hari abantu benshi cyane. Ari nabwo njye bacishije mu cyuma bagahita babona ko afite amaritara mu kirenge ayo kukagura aha ngaho bayazarimo iyo mu bworo bw'ikirenge niyo batarakuramo. Ubwo ngubwo akaba ari iyo mu bworo bw'ikirenge akaba ariyo naregeraga ububabare nabashije kugira n'ubumuga burambye kugeza magingo aya ngaya simba ntibasha sinatwara imodoka kandi akazi niko kari kantunze ko gutwara imodoka nkabo. Ubu ngubu mbega umuryango wanjye ubayeho nawe mu buryo butashimishije kugeza amagi
nubwo wadusobanurira dusoma imyanzuro yawe tugasanga amafaranga yose usaba y'indishyi ni miliyoni 137,600,000 wagaragaza kubisobanura kugira ngo urukiko rubyumve neza.
Sinzi niba nabasha kubisoma neza nk'uko bikwiye ariko kubivuga kubivugaho mu mafaranga ho ubabare umuntu nagize baranagize buragaragara n'ubu ngubu rwose
nidusobanure nyine n'icyo urwiko rusaba n'iyo nyandiko ya muganga uze kuyivugaho icyo yagaragaje niba bikugoye kubivuga mu magambo wanabisoma kugira ngo tugende tubyumve ibi bireba n'indishyi usaba uko ibintu byagenzeho twabyumvise
indishyi z'akababaro ndahera kwaba baregwa ndahera sinzi niba mwamfasha mukandebera umuntu ubinsomera kuko gusoma neza ntabwo
ntabwo uzi gusoma
ndabizi ariko kubisoma mbikurikiranye ntabwo byahundira
wagaragaje tukabisobanura amagambo inyandiko turayifite ntiwareka gusoma ugaragaza gusobanura amagambo nimba gusoma bikugoye ngira ngo ni wowe wabikoze si wowe wabikoze se
oya nashatse umuntu arabinyandikira w'umumetere
ku buryo udashobora kubisobanura
kereka n'umumetere ari ahangaha kereka aje akabisobanura nk'uko yabivuze
kandi waratubwiye n'abajije abanditsi baraguhamagara mwaravuganye ushaka kwiburanira nta mwavoka ufite
uwo
mumetere se watubwiye ko wiburanira kutunganirwa nicyo twabwiye abanditsi b'urukiko mwavuganye
ntabwo twigeze tuvugana
mwaravuganye ndabizi ari nubwo baguhamagaye njye ubwanjye bari mu biro byanjye
kereka bigeze kunsanga nyamasheke aho nari
njye ndavuga abanditsi b'urukiko b'urugereko hari ubwo baguhamagaye bakubaza nimba uza uziburanira
ntabwo bigeze bahamagara bambaza icyo kibazo
beko ari na hano n'uwo mwavuga yaguhamagaraga nari mpari yaje yaguhamagaraga ari mu biro byanjye
nta telefone nigeze mbona rwose nyakubahwa perezida wese
oke reka tugufashe kubera ko nta mwavuga hano hari n'ibyo bijyanye n'ibyo nyine nabyo nari nababwiye ngo babikubaze n'ubu barabimubajije ubuvuga wabyanditse kugira ngo tubereke ko tubizi kubera ko nabyo ntitwabyumvaga nyine ntanakunganiye ibyo yajyaga ariko kugufasha iyo ku ruhande nta kibazo reka nawe umwanditsi agenda akubwira ibyo wanditse noneho dusobanure tugufashe cyangwa reka reka mugenzi wanjye ndabona abanditsi bari gutinda reka mugenzi wanjye agenda twe turayifite inyandiko yawe ahere kuri 50,000,000 usaba noneho udusobanure impamvu zisaba kubera ko urukwiye konti rwatangiye ikintu kidasobanuwe niwe ugomba kubisobanura
turamurakoze perezida w'urukiko
mu nyandiko washyikirije urukiko wasobanuye imiterere ku byagenze ibyo wabivuze ariko hari n'ikindi gice cy'indishyi wagiye usaba hari indishyi za mbere wasabye ni indishyi zerekeranye n'uko wakomerekejwe ikagutera ubumuga ndetse ukaba uteganya kongera kwivuza kugira ngo bakuremo amasasu akuri mu kaguru kuri iki ngiki wasabye nibura miliyoni 50 zo kwivuza.
Dusobanure none izo miliyoni 50 zo kwivuza urazisobanura ute?
Ni murabona vubu nahangaha rwose bahari kuko karasengiye hano mu
rwose si ngombwa twe dufite inyandiko ya muganga ivuge mu magambo bidusobanurira
ko muganga yambwiye yuko ari ubumuga buranze haba nta kintu nta sinatwara imodoka ngo nje hano ngere i Remera yambwiye ko ari ubumuga ngomba guhora isaha n'isaha nkaba nanagira n'ikibazo kuko iyo ekara iri mu bworo bw'ikirenge banze kuyibaga CHIB uburyo nabasabye pe ese mwampaye transfer nka Gikanombe
aditahuka twaba tunarekeye aho ngaho kuko wavuga ku ikinamico riri hano nta kindi kintu yakora ahubwo ikintu kirimo ngira ngo mbaze umunyamategeko Maitre Ignace Rusagara nagusaba ko wabanza gukora komanteri kuri aya makinamico ko nkeka ko wayakurikiye si uyu gusa ari na mugenzi we bose wabonaga bahuzagurika batazi ibyo bavuga hariya kandi byitwa kungu banditse inyandiko zihabwa umujaje mukuru barazifite imbere yabo ariko ugasobana ukabona ko batazi gusobanura ibyo biri mu nyandiko zabo cyangwa ibyo bakoriwe uyu waravuga ati nararashwe mfite karamu kirenge bavuze ko ari ubumuga bw'igihe kirekire sinzongera gutwara imodoka ekara baramutse banayikuyemo nasara naba ikimuga naba pararize harimo ibintu byinshi cyane nagiye numva ko urubanza rukurikiye gato rwose nararyama muri uru rukerera ku buryo naryamye mvuga ni ibintu byo mu Rwanda biteye rwose kwibaza. Maitre Ignace, aba batangabuhamya n'indishyi z'akaro baregera ushaka kwibaza uti ninde wabibashyizemo nkurikije ubwenge bafite bwabo nkurikije ibyo bavuga banakoriwe bigaragara ko batajya no kwishaka ngo bizane muri urukiko kuko iyo baza kuba bari smart batekereza bari kuba banafite n'abavoka uruhande babunganira kandi bavuga kuba n'abavoka babanze nkurikije ko nabyumvise simbona aba bantu rero bahagaze muri urukiko niba aribo biridikiriza cyangwa baridikiriza Muhima Judge Muhima kuko ni uyoboye iriburanisha ku buryo ndavuga ni we na shokora tekinisi igihe kirekire ku uyu munsi imikino yakinnye kugira ngo urubanza rugeze ku musozo bano bagabo batanga ubuhamya baregene gishyize akabaro bakabazanya kandi gashyiraho gatesha credibility Muhima waba ufite idosiye ya Paul Setsa bagina ndagira ngo duhera ngaha mubwire ko wakiriye ibi bintu byabereye mu rukiko uyu munsi ijambo ni ryanyu ko muride.
Urakoze cyane komerezi ngira ngo nta nubwo umuntu yakabaye atinda kuri ibi bintu byaba batangabuhamya agira icyo bavugaho ku bijyanye n'ibyo baba basaba cyangwa n'amagambo bavuga kubera ko urubanza turaruzi tuzi impamvu yarwo tuzi n'icyo rugamije kuba turuzi rero ntabwo twakabaye twirwa tugira icyo tubivugaho ibi ngibi ariko nanone kubera impamvu yo kugira ngo dukomeze gutanga umucyo kuri iki kibazo kuko ubutu abanyarwanda ni ngombwa ko tujye tubivuga kubera ko umucyo wakabaye utangwa uwakabaye awutanga ntabwo arimo kuwutanga so ni ngombwa rero ko tugira icyo tubivugaho. So abatanga ubuhamya rero nako abaregera indishyi mwababonye nk'uko nanjye nababonye uwo mushoferi uvuga ko aregera indishyi kumureba abantu bamubonye ari body language ari n'ibyo nawe avuga ku giti cye by'ubwabyo bifite ikintu bivuze ariko mu magambo makeya ni uko uyu nguyu ari umuntu w'umuhimbano kandi n'uburyo yahimbwe yabugaragaje ahangaha. So kugeza uyu munsi rero si igitangaza kuba hahimbwa umuntu uza kwegera indishyi kubera ko n'abashinja abandi binyoma nabo barahimbwe bakaresite barateguye kugira ngo bashinje Rusesa Abagina. So ntabwo ari igitangaza ariko noneho abantu wenda babishidikanyaho nagira ngo bumve aho muhima yabajije umugabo ni
ariko ariko komrade utarakomeza aho komrade usagara no kugucemeje mutarakomeza uko icyo kintu kivuga ngo nabahimbano wakurikiye story avuga uko yaje atwaye nuko babahagaritse yavuze ati nabonye aba bantu baduhagaritse atari abanyarwanda kiriya kintu nacyo nagitinze kumva ngo abamuhagaritse bavuga mu kinyarwanda ariko we yabwira urukiko ko babahagaritse atari abanyarwanda nkibazaho nanone wenda uze kugira icyo wavuga aho hano
reka mpere naho ngaho biriya bitero bivugwa ko ari ibya FLN bayitirira Burundi ntago ushobora kuba warashwe ntago ushobora kuba warashwe n'abantu ubwo bw'ikinyarwanda ngo noneho wongere uvuge ngo abo bantu ngo ntago ari abanyarwanda kuko byibura ikintu cyakwiye kuba kiranga umuntu mbere na mbere ni ururimi igihe rero uri muri eta ekisite umuntu warashwe wese aba arimo ukumva umuntu aravuga ururimi rwawe ariko ugashobora kuvuga ko atari umunyarwanda babigoye njye ku bwanjye ntekereza ko ni muri rwa rwego rwo kumutegura ariko ntabashe kuba umuntu uri smart wo gutegurwa ngo afate buriya wenda bashaka kugaragaza ko ari abarundi nubwo byitirirwa FLN ariko ari abarundi baba bateye nubwo umucamanza amubajije ariko nabyo kuba umucamanza batamubajije ikintu nk'icyo nabyo byabonerwa igisobanuro ubwo nakubwiraga ati mu by'umucamanza yabaje mu isoko amubwiraga ati ko mu watubwiye ko nta mpamvu ufite ubihinduye gute ko wakuziburana ati nta bantu bigeze bampamagara bisubiramo kenshi ati keretse abaje kundeba inyamasheke abo rero baje kumureba inyamasheke uriya ni umuturage utazi gutandukanya avoka n'iki ni abantu bo muri serivisi z'ubutasi yari nyine baba bashinzwe ibintu byo gutekinika abatangabuhamya bajya kumutekinika no kumutegurira iyo nyandiko ndababwiza ukuri nta muntu w'umuhavu ushobora gutegurira umuturage nk'uri ikirego kiregera indishyi ngo aregere miliyoni 137 adashobora no gusobanura byibura umuce nk'umwavoka yambwira toke izi miliyoni 50 zuvuga zo kwiregu zuvuga z'uzajya kwivuza reka dushake amafakture proforma ko uzajya kubikuramo mu Buhinde n'ibici bagakontakta ibitaro byo mu Buhinde bakabishaka ariko ntabwo baba babizi ubwo rero ni ibintu biba byateguwe n'aba bantu bitwa ko ari abo muri intelligence services ariko intelligence yabo igarukira mu matiku gusa ibi byo batekereza ku mucamanza ushobora kubabaza ntabyo ariko njye hari icyo nabonye sereje ngira ngo nanavuge ndekeraho ni iyihe mpamvu yatumye umucamanza Muhima yitwara kuriya yemera kubaza uriya mutangabuhamya azi neza uriya mutangabuhamya yaje ni icyo gisubizo mu byo ngiye kuvuga ngira ngo ndibuze gushakira ni icyo kibazo ndibuze gushakira ibisubizo ni iyihe mpamvu yatumye Muhima yitwara kuriya ese bitewe n'imiterere y'urubanza ni uburyo Muhima yari akwiye kwitwaramo ibyo nicyo kintu abantu bakwiye kumva number one rero uru rubanza rwa Rusesabagina by the way ntarirwa nyenjya kure njye Muhima ndamuzi abadukurikiye babimenye ni mugenzi wanjye yari ku nk'ubu ntabwo wenda dushobora kuba twanavugana wenda ubundi nakabaye ngira n'ukuntu ushaka tukavugana ariko ntabwo bishoboka ariko ni mugenzi wanjye turazanye Muhima rero uru rubanza rwa Rusesabagina arutegurira muri primatire biro ye none nk'aho batakigira biro yarimutse iba muri primatire niho bategura urubanza rwa Rusesabagina niho hava abantu bo mu nzego z'iperereza zitandukanye barimo n'abantu b'intumwa za Kagame baba bavuye muri perezidansi buri munsi baba bagomba guhura na Muhima bakamubriefinga ukuntu agomba kwitwara ubwo bafite briefing zabo za gisivire bakaba bafite nawe bakagerageza no kureba ukuntu bagenda babikuza n'amategeko ibyo baba bafite mu buswa bwabo bwinshi so Muhima rero uko ategura urubanza muri primatire n'aba batangabuhamya n'aba baregera indishyi nabo arabazi ko bagomba kuza kuko nabo barateguye ibyateguye byose rero Muhima akaba abizi ukuntu urubanza rugomba kugenda n'ikizaruvamo akaba akizi yarakibwiwe
ariko nanone nuko nize kubabwira ku munsi wa mbere Muhima za muri urubanza rwa Rusesa bagina nuko nababwiye ko Muhima nawe ari umwe muri victime y'ubutegetsi bubi bwa Paul Kagame Rusesa bagina arwanya nanuba kirwanya nge nivuga ko ari kuri front line arwanya Muhima ari muri aba victime ageze imana nawe Muhima muri gitondo ndabibabwira nk'umuntu umuzi nka mugenzi wanjye nuko yakumva inkuba yakubise Kagame ikamutwara izi hejuru ya briefing rero zose aba yabonye ko agomba kwambika isura nziza leta y'u Rwanda ubyo bavuga ni Kagame ko agomba gutwara urubanza neza yabirenzeho abaza uyu mutangabuhamya ibibazo bituma bigaragara neza ibyo yari arimo bigaragaza ko umutangabuhamya yateguwe bigaragaza ko ntabyo azi ko ari ibintu bamwandikiye ko atumvye biva naho bijya uburyo bimeze gutya rero ubwo Muhima yarabi ubwo yari afite n'inyandiko zikubiyemo ibirego by'indishyi n'amafaranga basaba nta mpamvu n'imwe yari gutuma Muhima yirwa mubaza biriya bibazo mu gihe yari kubona ameze kuri ari umuntu w'ikijibwe adashoboye gusobanura Muhima yagomba kuvuga ati tuzasuzuma inyandiko zawe zikubiyemo ibyo usaba zirahari zirambitse tuzabisuzuma nta mpamvu wenda kamara ati hari icyo wongeraho ku byo wanditse kiriya kijibwe nta kindi cyari kuvuga cyari rwaye ati ntacyo nongeraho ariko Muhima yabireze aravuga ati wisoma tugerageze dusobanure kugira ngo urukiko rubyumve neza arakomeza arabaza anamwereka ko n'ibyo abavoka arimo avuga ko atari byo ariko nibyo natangiye nibaza ni kubera iki Muhima yitwaye gutya mu gihe mu buryo busanzwe bitewe n'uko uru rubanza rumeze atari ko yagombaga kuba yitwaje so mu magambo make rero ngiye icyo nabonye ukunzi Muhima ukunzi ko ari victime yabwiye ubutegetsi ukunzi ko nawe yifuza ko ibintu bihinduka nk'uko Rusesa bagina yabiharaniye no kugeza uyu munsi Muhima uriya ni wo umusanzu wajije Muhima mu kugaragariza Abanyarwanda urubanza muri imbere arimo aburanisha niba hari Abanyarwanda batabonye itekinika ryavugwaga ariko niba hari abatayibonye uyu munsi aho ngabo nta kindi biteze kubona Muhima rero niho kubwira Abanyarwanda buri ati ntimuzabimbareho ntimuzagira ikindi mu ntegaho kose sabagina zabo umwere cyangwa iki ndabiberetse ku mugaragaro ahubwo abadafite amaso byibura bumvishije amatwi ariko mu magambo make Comrade Serge uriya wari umusanzu wajije Muhima wo kugaragaza biriya bintu uriya wari umusanzu wajije Muhima wo gukoza isoni Kagame imbere y'Abanyarwanda n'isi yose ubwo rero hatazagira umubaza undi musanzu we kuko ahagaze mu bibazo by'u Rwanda ndahazi kandi ikindi nanone jije Muhima akaba azi ko nyuma y'uru rubanza ku munsi atazi neza akaba azi ko bazamuhitana kuko yakiriye ubutumwa bwa Kagame inshuro nyinshi aho muri primatire bari ibyo baba bamubwira amabriefing baba bamuha yose bo Muhima arabizi neza ko ari igisasu baba bamuzirikaho namara gukora ku kazi mu rwego rwo kwirinda ko hari aho ashobora kuzajya akavuga ukuntu ibintu byagendaga Muhima bazamurangiza ibyo rero arabizi neza umusanzu we yawutanze yazaba akiriho yazaba atakiriho Abanyarwanda ntibazagira icyo bamurenganya ko yakatiye Rusesa bagina cyangwa hari ikindi kibi yakoze Muhima yakoze icyo agomba gukora Comrade Serge wakoze
urakoze cyane Comrade usagara kuri ibyo bisobanuro byawe byiza uduhaye nagira ngo tukira aha ngaha noneho tugaruke ku gihano cyasabiwe Kaliste Sankara nakurikiye nyine ibyavuzwe nkurikira n'ibyo nagiye nsoma ubushinjacyaha buvuga yuko Kaliste Sankara yarakwiye gufungwa burundu bitewe n'ibyaha yagirizwa cyangwa ashinjwa ariko bavuga ko Sankara bitewe n'uko yaborohereje mu ibazwa bitewe n'uko yagiranye cooperation nziza nabo bitewe n'uko ngo yasabye imbabazi kuri ibyo byaha agasaba Abanyarwanda bakaba bamusabira imyaka 25 ndibaza ni ibi byaha 16 aregwa nibyo bavuga ngo yabafashije gukora bakaba musabira imyaka 25 icyaha cya burundu ku myaka 25 abenshi baranibaza wa mugande aho banayikuye mukumva bati 25 ariko nanone nkawe uri umuntu ukurikirana iby'imumanza za kanguru kote ushaka kwibaza impamvu bavuze bati yaratworohereje mwibazwa yaduhaye ibimenyetso ntabwo yigeze afungwa mu buzima bwe ibyaha bisabiye imbabazi n'ibindi bati niyo mpamvu tumusabira imyaka 25 reka dutege amatwi ubwo babisomaga mu rukiko
twakira no gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba icyaha gitegwa kandi kiganisha ingingo ya 32 itegeko nimero 46 akarongo 2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8 2018 yerekeye kurwanya iterabwoba aganishwa igifungo cy'imyaka 15 hashingiwe ku ngingo ya 61 gika cya 3 mu gace ka mbere na ka kabiri y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 cyo kuwa 13 z'ukwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange iyo nkiko biteganya ko imburana imbonezamugambi ibaho y'igikorwa kimwe ubwacyo gikubiyemo ibyaha byinshi mu gace ka kabiri igatenya ko ibikorwa bitandukanye bigize ubwabyo ibyaha bitandukanye bihujwe n'uko bigamije umugambi w'icyaha kimwe ubushinjacyaha busanga ibyansaba Imana Karikiti akurikiranyweho bigize impurirane mbonezamugambi kuko ari ibyaha bitandukanye bihujwe n'uko bigamije umugambi w'icyaha kimwe bityo bashingiye ku ngingo ya 62 igika cya kabiri cy'iryo tegeko cyerekeye riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange Imana Karikiti akaba yari akwiriye guhanishwa igihano ntarengwa cyo hejuru giteganijwe ku cyaha kirusha ibindi gukomera aricyo igihano cy'igifungo cya burundu icyakora ubushinjacyaha musaba igihano cy'igifungo cy'imyaka 25 kubera impamvu zikurikira impamvu ya mbere ni uko ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha ndetse anaburana ku bijyanye n'ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo no mu mizi y'urubanza Imana Karikiti yemeye ibyaha akurikiranyweho yarabyicujije kandi yabisabiye imbabazi kubakoreye ibyaha ubuyobozi bw'igihugu n'umuryango nyarwanda impamvu ya kabiri ni uko ubwo yabazwaga mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha ndetse anaburana Imana Karikiti yatanze amakuru menshi kandi ayo makuru yarafashije mu iperereza mu ikurikiranacyaha kuri we no ku bandi bafatanyije gukora ibyaha impamvu ya gatatu ni uko ari ubwa mbere Imana Karikiti akurikiranyweho ibyaha mu nkiko kuko nta makuru yagaragaye kugeza ubu ko Imana Karikiti yaba yarakurikiranywe agakatirwa n'inkiko mu buryo buzwi kandi bwa burundu izo nizo mpamvu ubushinjacyaha bushingiye bumusabira icyo gihano kigabanije
Comrade Demetre Ignace Rusagara wumvise uko babisomye mu rukiko ndagira ngo nguhe umwanya utubwire nkurikije ibyaha aregwa nyine bigera ku 16 n'uko yaburanye cyangwa byose yabyemeye akabisabira imbabazi igihano ngo yarakwiye cya gihano cya burundu ariko bite n'uko yagize iyo cooperation n'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha byose baramusabira igihano cy'imyaka 25 urabitekerezaho iki
urakoze comrade ubwo se nk'ibyo umuntu yavuga ngo arabitekerezaho iki cyangwa ko ntabwo navuga ngo ndabitekerezaho iki tekerezaho iki twese tuzi ko Kristo yari mu rubanza tuzi ko urubanza rwa Kristo rwaburanishwaga rugeze hafi ku musozo rusesa abaginaje urubanza barongera barusubiza mu ntangiriro zarwo ruza noneho Kristo Sankara yahindutse atakiri umuteroriste nk'uko babivuga nk'uko bari babyishimiye ahubwo ari inyonjo bahekesha Paul Rusesabagina ubwo rero bakaba nta kindi kintu bashobora gukora ko Kalisita akazi yagakoze neza mwarabikurikiranye mu rukiko kuko ndavuga yagakoze neza ku ruhande rwa Kagame n'inkiko ze n'abashinjacyaha be n'abagenzacyaha be ni uko icyo bifuzaga ko avuga icyo ari cyo cyose yarakivuze kandi akakivuga cyose bagamije yari Paul Rusesabagina ibi rero bikaba bidakwiye gutungura abantu nubwo mwumva ngo bamusabiye igihano cy'imyaka 25 ubabajije
ukuntu bagisabye mu rwego rw'amategeko ntabwo bashobora kubikwereka ahubwo nuko babyiyumvira ariko nanone nubwo banabisaba ni nk'aho ari bo baba babifite ubwo biriya ni isezerano ryahawe Nsabimana hejuru yo kwemera ko yemeye gushinja sinzi niba nabyita gushinja ngo byumvikane neza Rusesa abageni rero nta gitangaza kirimo kandi turanabizi ko nubwo bamusabiye kiriya gihano cy'imyaka 25 turabizi ko hari gahunda yo kureba ukundi kuntu babigenza bikamanuka na nyuma yo kubimanura hari ukundi kuntu bazabigenza kugira ngo bikunde byongere bigwe neza Kariste kubera ko yakoze akazi neza rero abantu ntabwo bakwiye kurangazwa n'ibyo bintu bya Kariste na by'imyaka bamusabiye bayimusabira batayimusabira n'ubwo bamurekura bakamugira umwere ikibazo cy'uru rubanza abantu barakizi bazi ko ruteye uyu munsi abari batanabizi Muhima nawe yarubagaragarije urwo ariho ibisigaye rero abantu bumve ko nta kidasanzwe ni ubutabera bwo muri Kangaroo Courts zo kwa Kagame zidafite n'ikindi kintu twabwitegaho ko gishobora guhinduka usibye inzira imwe gusa yo gukuraho Kagame n'agatsiko ke abantu bagashyiraho inzego zikora neza zirimo n'izo nkiko zitarimo ibyo kuzana ikinamico kandi ikinera ku buzima bw'abantu kumurebye rero keretse niba hari ikindi wambaza kuri ibyo bya Karisiti ariko numva nta kidasanzwe nakwirwa mvuga
kumurebye hari komantere nakiriye aha hari nka Jovu wamo nguvuga uti kubera iki Judge Muhima yaba adachallenging abashaka indishyi z'akababaro kugira ngo bigaragare ko ari fair try kugira ngo n'abazungu babone ko nyine nta kintu cyaciye muri urukiko ngo gitambuke kitabaye challenge n'ukurikiye kuri YouTube ubaza uti kubera iki utekereza ko Muhima wenda yaba expose agatsiko cyangwa nibyo byitwa ko ari challenge yahaye abashaka indishyi z'akababaro kugira ngo bagaragaze ko ibintu byose byaje mu rukiko yabigenzuye kandi yacalenjinze abamugeze imbere bose
njyewe siko mbitekereza bitandukanye ariko n'undi wabitekereza ukundi nawe mu burenganzira bwe badutunyuranyije uko dutekereza ibintu ariko ndabivuga mbere na mbere nshingiye ku nzi Muhima icya kabiri ndabivuga nshingiye kuzi situation Muhima arimo n'ubwoko bwabo ndabivuga nshingiye kuwazi neza kandi nzi ko na Muhima bizi ko yatangiye gukabakaba ku iherezo nawe ry'ubuzima bwe kubera ko yemeye gukorera Satani nta kundi kuntu afite abigenza impamvu rero yandi nuko bariya bantu baregera indishyi barateguye kugira ngo bazanwe mu rubanza batume urubanza ruremera rukomere cyane kuba yacarenjinze bariya abantu bikagaragara ko nta ndishyi zikwiriye rero ni nk'aho mu yandi magambo bajya bigaragara ko nta n'ibyaha byabakoreye kuko abantu babona indishyi bahabwa indishyi kubera ko hari ibyaha runaka bakorewe bariya rero baregera indishyi ni nk'ibindi bimenyetso by'inyongera ubutegetsi bwa Kagame bukoresha kugira ngo ahubwo noneho urubanza rwabo rurusheho kugira ireme ngira ngo mwabonye uriya mukobwa wazanye amafoto ari mu tugare yarakomeretse amaraso ava hari naho ubona amafoto ukagira ngo ni za photoshop bazana ibyo byose rero ni ukwattracting attention ahubwo noneho y'abanyamahanga kugira ngo babone ko abenegihugu bahazahariye mu bikorwa bya Rusesa abagina n'abandi ngo aho ngaho rero nkaba ariho mpera mvuga nti Muhima ntago yari amucarenginze abacarenginga urubanza rwose muri rusange abanacarenginga Kagame akaba ari naho rero nahere njyewe ntanga conclusion yanjye y'icyo ntekereza muhima yakoze kandi nkaba mbitekereza nk'umuntu uzi muhima nabibabwiye ko ari mushuti wanjye n'imigenzi wanjye usibye ubu ngubu nyine bitagishoboka ariko dufite uko tuziranye ubwo rero n'izindi mpamvu zose nasobanuye nkumva ngiye ku bwanjye ari umusanzu wa muhima muri uru rubanza kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuntu bimeze ndacyabihagazeho Serge Urakoze
urakoze cyane ndakeka ejo tuzakomeza twumva nyine uko bizakomeza ndakeka ari Herman ejo kugeza amagingo ntabwo turamenya ku birebana Rusesa abagina niba azakatirwa burundu nibina afi binabaye nta gitangaza kuri njye kuko uko tubizi yanze kuburana bitewe n'uko yasanze ataburana muri kanguru kote icyo bamukatira cyose rero ubwo nuko twabibona ariko reka tubitegereze tuzumva icyo muhima azavuga abantu bakomeje kunyandikira bati Rusesa abagina yakatiwe ingahe ntabwo rero ntacyo tuzi nta n'ibiragerwaho ariko bitinde bitebuke ni mu minsi ya vuba kuko ejo tuzumva kuri Herman na bagenzi be n'abandi Paul Rusesa nawe tuzabimenya wenda mu minsi ya vuba tumenye noneho n'ikizanakurikiraho ariko ku rundi ruhande nk'uko nabibabwiye nti Kagame nyine nawe ubuzima bwe ntazi ukuntu azabumanagenga na Rusesa abagina bitewe n'uko tubona na pression ku rundi ruhande inkuru nziza nuko mwabonye ababiri barutse no kwakira famiye ya Rusesa abagina mu kunegosiya nyine ikintu kirebana n'uburyo bagomba gukora advocate Paul akagaruka mu Bubiligi niba bazatuma agaruka akaburanira mu Bubiligi simbizi buri wese afite ukuntu abitekereza ariko tuzabibara tubibonye tubigande icyo gihe dufite n'aho dushingira komrade ni inkuru nari nagutumiye rero sinzi umwanya ufite uhagije niba wabona indi minota mike tukaganira nagira ngo nkubaze kuri guma mu rugo kuyibona nzi kukurikirana n'ibintu biri mu Rwanda birahari byinshi niba ni minota mike ugifite wambwira kuko umwanya wawe nkeka ko wari wemeye waba unarangiye ariko niba tukiri kumwe na twajya ku ngingo ya kabiri ugihari ndagira ngo turebe ku ngingo ya kabiri mwabonye ikibazo cya guma mu karere afite twari tumenyereye guma mu rugo no guma mu karere irimo kuvugwa ahubwo abantu baribaza impamvu iyi guma mu karere yagiye hafi y'umupaka wa Uganda mu turere twegeranye abaturage baho bajya muri Uganda cyane cyangwa bajya gucayo inshuro ndakeka ariko babyita mu Kinyarwanda kwa gatanu Kagame ari hariya ngo mu ijambo yavuze abwira ngo mu ijambo yavuze ngo kubavuga rikijyana ngo yaciye amarenga yuko bashobora kwisanga muri guma mu rugo cyangwa guma mu karere skandale yo kwa gatandatu yo gushimuta umusirikare wa Uganda nibwo yabaye ubwo ndavuga kwa gatanu kwa gatandatu ku cyumweru byakomeje ari kuriya kugeza umusirikare wa Uganda asubiriyeyo ku wa mbere no ku wa kabiri twaganiraga ku mwuka mubi hagati y'ibihugu bibiri ntabwo ndavuga hagati y'ibihugu bibiri bitewe na diplomate iri ku mupaka ndetse n'amagambo yagiye atangazwa n'abantu batandukanye cyane cyane ku ruhande rwa Uganda twababwiye protest note yanditswe cyangwa irabaruwa ejo twarayibabwiye tuyigarukaho urabona rero icyemezo cyafashwe uyu munsi na Gatabazi abantu bakibajejeho ariko binashingiye ku mwuka utamaze iminsi undi mwiza hagati y'umupaka y'ibihugu bibiri ariko hagati y'ibihugu bibiri impamvu rero mvuga ni utu turere twose abantu bagiye banyarukira bati Serge nawe ko tuzi gukurikira ibintu bya ngaha ko tuhereye no muri Rubavu tukava muri Rubavu tukajya muri Rutsiro tukava muri Rutsiro tukajya muri Burera Gicumbi Nyagatare tukajya za Cyanika tukajya ngo Kagogo ngo Kinyababa Butaro Kivuye Bungwe Rubaya Cyumba Kaniga Matimba Musheri Rwemasha Tabagwe Karama na Kiyombe bambwira bati abaturage cyane cyane hariya nagiye mvuga hirya no hino ubundi bajyaga bajya muri Uganda guca inshuro ubu ntibakigiye bite n'uko byitwa kujya guhunahuna kuwa gatanu amagambo Kagame yavuze twarayaganiriye kuwa gatandatu incident yo gushimuta umusirikare wa Uganda byakozwe na RDF ijya muri Uganda bishimangirwa na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga umuvugizi wa Leta Opondo Ofono niba ariko bivuga ndumva ariko yabishimangiye nawe n'abashinzwe umutekano bajya babishimangira uyu munsi Gatabazi Jean Marie Vianney asinya ibaruwa ishira ututurere muri guma mu turere kandi bakaravuga ngo nta nubasha gira ubundi president of republic ni ushira igihugu mu bihe bidasanzwe ibyo ariko tuzi ko bidakorwa kuva ku ikubitiro byakozwe na Ngirente yarimenyere ko ari Ngirente usinya kandi Ngirente yasinye igihe cyose kandi bavuga ngo byaganiriweho ngo mu nama ya guverinoma ku wa gatandatu ariho nabonye arimo itekinika niba bavuga ngo byaganiriweho gushyira utu turere muri guma mu turere ntibadushyiramo uwo mwanya bikorwa na Gatabazi uyu munsi wambwira ngo hahindutse iki ku wa gatandatu ku cyumweru ku wa mbere ku wa kabiri kugira ngo tubone Gatabazi asinye uyu munsi abaturage bahariya abakurikirana radiyo kwa twagiye kuri WhatsApp nibo bambwira bati bwana ndaje tubarize rwose kuko ntabwo tujya muri Uganda nta covid tuvana muri Uganda nta muganda uza mu Rwanda kubera iki dushyirwa muri guma mu turere kandi niba dushyize muri guma mu turere twe turakomeza tugendera na gati yacu ntawe dushaka kujya mu kandi kare cyangwa tujye muri Uganda cyangwa tujye he ahubwo turibaza ikintu cyinshi inyuma y'iguma mu turere so abantu rero babiganira baribaza byinshi kandi kuko nawe nabyibaza ushaka kuvuga uti Uganda ifite covid n'urugero niba bavuze ngo Rwanda ye ntabwo ijya Entebbe ngo turayifunze ko Uganda ifite covid iki ni ikibazo cya Uganda ntabwo ari ikibazo cy'u Rwanda ni business ya Uganda n'abaturage ba Uganda kandi mu Rwanda nawe uravuga uti abaturage bagiye kubakira muri guma mu turere ariko uhereye kuri utwo turi hafi y'imbibi niyo mpamvu abaturage bibaza byinshi nkurikije amakuru arimo kuvugwa ubushotoranyi bw'u Rwanda nibwo babanza kumva cyane kuruta no kumenya ko bafite covid abaturage barivugira bati twajyaga muri Uganda guhaha ntawe tukijyayo abaturage bavuga ngo twajyaga muri Congo ubu bimeze nabi none ukambwira ngo uhereye kuri abo ngabo bari kumbibi ni gute batakwimagina ko ari ikintu utegura byose birashoboka nuko bidashoboka ariko iyo abanyarwanda babiganira natwe tugomba kubiganira ko muri Rusagara sindi wende icyo utekereza nawe cyangwa wabikurikiye cyangwa urabikwandikira nawe menketinde abaturage babibaza bati byagenze bite kuki dusunga muri guma mu turere kandi wagaruka ukibaza uti Gatabazi niwe wasinye uyu munsi kandi n'amagomero ngo niyo yabyemeje niyo mpamvu ngo inama guverinoma yabyemeje kuki bitatangajwe ku gatandatu kimwe n'ibindi byemezo batubwiye ahubwo bigatangazwa uyu munsi ari uko ngo Gatabazi igihe kigeze
byo Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yatangaje ko hashingiwe ku byemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye ku itariki ya 12/2021 hashingiwe kandi ku isesengura ryakozwe n'inzego z'ubuzima ku cyorezo cya COVID-19 mu gihugu ndetse no kubijyaho inama n'izindi nzego bireba guhera ku munsi w'ejo kuwa kane tariki ya 12/2021 akarere ka Rubavu gashyizwe muri guma mu karere kugira ngo inzego zibishinzwe zifatanyije n'abaturage zishobore gukurikirana neza no kugenzura iki cyorezo cya coronavirus gikomeje gufata indi ntera muri ako karere ka Rubavu kandi guhera ku munsi w'ejo kuwa kane tariki ya 17 ingendo zirabujijwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo abakora ubwikorezi bw'ibicuruzwa hakoreshejwe ibinyabiziga bemerewe kubizana mu karere ka Rubavu kandi abafite ibicuruzwa byambukiranya umupaka nabo bemerewe kubyambutsa hakurikijwe amabwiriza abigenga uretse mu karere ka Rubavu no mu karere ka Rutsiro guhera ku munsi w'ejo kuwa kane tariki ya 17/2021 ingendo zirabujijwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo no mu turere twa Burera Gicumbi na Nyagatare guhera ku munsi w'ejo kuwa kane ingendo zirabujijwe guhera saa moya z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo mu mirenge ikurikira Cyanika Kagogo Kinyababa Butaro Kivuye na Bungwe y'akarere ka Burera Rubaya Cyumba na Kaniga y'akarere ka Gicumbi ndetse na Matimba Musheri Rwempasha Tabagwe Karama na Kiyombe y'akarere ka Nyagatare abaturarwanda bose bakaba basabwa gukomeza kubahiriza amabwiriza yo kwirinda coronavirus yatanzwe n'inzego zo
Radita Huka niba mutwumva afe muratwumva ndabizi mwakwibaza muti kubera icyari ahangaha abaturage baba bakoze iki ku buryo bagira coronavirus cyangwa COVID-19 kubera icyari aba baturage bafite COVID kuruta abandi kubera icyari ari abari special abaturage bajya he ni bande babagenderera hariya aho hose bavuze hari visite Rwanda iruta muri Kigali y'umujyi wa Kigali cyangwa umujyi wa Kigali cyangwa mu zindi ntara abaturage kuba bakwibaza rero bahereye no ku mwuka umaze iminsi ututumba ni uburenganzira bwabo babikeka ku giti cyabo ntabwo navuga ngo mfite ibimenyetso nshingiraho ariko iyo abantu babyibaza bati turibaza icyo twacumuye ko ari twe bahereyeho wabyibaza komurede metri nyasi rusagara nakubaza ni nawe wafite igitekerezo kuri iyi ngingo ijambo ryanyu komure dusagara muratwumva metri rusagara sinzi niba tukiri kumwe ntabwo nkumva ndakeka metro sagara yavuye ku murongo ko ntabwo nkimwumva ubwo niba ya gahunda zirageze zirangira akagenda ubwo nta kundi ubwo turakira ibitekerezo byanyu rero mwe mudukurikiye kuri iyi ngingo abari kuri Facebook na YouTube mwambwira uko mwakiriye inkuru nk'uko nyine abantu bagiye babyandika hirya no hino mu gihugu buri wese yatanga umusanzu we atanga ibitekerezo ambwira uko abona kino kibazo ahubwo ikindi kintu nabonye ntabwo byarangiriye ahangaha kuko niba iri tangazo riva ngo ashingiye ku byemezo by'inama guverinoma yateranye kuwa 12 Kamena 2020 nibwo Kagame yavuze kuri 11 ko abaturage bashobora kwisanga muri guma mu karere cyangwa guma mu rugo uribaza impamvu bahereye aho ngaho nyine hafi y'umupaka nicyo kibazo abantu bibaza kandi nta gisubizo gifitiye bitewe n'uko tumaze bituvuga ku bibazo bya tension nyine ubwo bitine bitebuka abaturage bazanatubwira ibindi ariko tukiri kuri iyi nkuru nanone gatabazi nono yaje mu mujyi wa Kigali abwiraho muri Kicukiro ngo sinzi umuntu ngo watorotse niba ari moteri ni moteri ngo bashyiragamo abantu hari umuntu ngo watorotse moteri uwo muntu watorotse iyo moteri bararagamo ubu rero ngo akabatuma ngo niba abantu bagiye kujya gusubira muri guma mu karere cyangwa guma mu rugo nabwo n'ibindi bibazo imagine cyangwa mutekereze namwe hari umuntu ugatoroka te kandi bavuze ko atari bwo bwa mbere ngo binabaye ariko rero ngo gatabaza bavuga ko ngo abaturage bashobora kwisanga basubiye muri guma mu rugo ikintu ariko twe twakiganira ubushize ubwo navuga kuri minisitiri w'ubucuruzi n'inganda Madamu Beata ubwo yabwiraga abacuruzi b'amaresitora n'amabare nanone ngo bashobora kwisanga basubiye muri guma mu rugo ni buri sekiteri yose ikiri gitutu ku baturage ibabwira ngo mushobora gusanga mwasuye muri guma mu rugo harya ni uruhe rwego rubishinzwe urwego rushinzwe ibintu bya guma mu rugo bya covid ninde kuko bisa nkaho buri muntu mu Rwanda nkurikije ya siyasa y'inkotanyi yitwa ngo umuntu ngo abere ijisho rya mugenzi we buri rwego rwose rushobora gutanga ibyemezo ari nabyo abantu bavuga bati gatabaza ubundi ntiyarakwiye no gusinya n'ibaruwa ariko usibye ko tubyibaza tuti ntiyarakwiye no kwisinya nagire ne niwe usinya kandi Kagame ari we wayoboye inama ya minisitiri kandi ari nahariya wenda bira yamugize uyoboye task force ya covid wenda ibyo byaba binumvikana gato tukavuga uti niba ariko hari itegeko bivuga mu Rwanda gufata ngire n'ukamugira umuntu ushinzwe iyo task team yo gukurikirana ibibazo bya covid ariko rero ukavuga ati kubera ko atari ngire ne urisinye kuko n'inama ya guverinoma yari ayirimo kandi bavuga ngo bashingiye ku nama nyine ya guverinoma yateranye ku wa 12 Kamena gatabazi rero nguko uko bigenze nyine ni uko asubije abaturage muri guma mu karere navuga kuri gatabazi none mu mujyi wa Kigali reka twumve ibyo yatangaje ku mujyi wa Kigali tuvira kuri cyarimwe kuri ibi birebana na covid 19
Kigali ubwo nayo iragirwa inama iraburirwa ko hari imirenge yagaragaye nka za Nyakabanda Mwendo harimo ibipimo biri hejuru ariko twasabye abayobozi b'izo nzego kugira ngo bakurikirane barebe impamvu urumva Muhima kumanuka za Nyabugogo ukazamuka za Nyakabanda ukazamuka ukazajya aho byaragaragaye ko ibipimo byari biri hejuru icya kabiri dusaba abaturage ni uko kwirinda ibiturimo nk'abayobozi b'inzego za leta ari inzego z'umutekano z'ubuzima za Minaloke z'ubucuruzi ibiturimo nka leta ntabwo bikwiriye kuba ari umukoro gusa w'inzego bikwiye kuba iby'abaturage bikwiye kuba iby'abayobozi b'ibigo niba umuntu afite hotel akwiye gushyiraho itsinda rihoraho rishinzwe gukurikirana kureba uko yake uko kwirinda covid bimeze muri iyo hoteli kuko umuntu ufite hoteli akwiye kubona arinda abantu be kugira ngo agire abakiriya kuko ugira abakiriya uyu munsi ejo bakandura covid 19 bayanduye n'iwawe bikanamenyekana hoteli yawe izabitaye agaciro n'abakiriya bawe bazaba bataye ubuzima abantu bari mu isoko niba bari mu isoko bashyiraho komite ireba umutekano ireba ibindi ariko ntibushyiraho na komite ishinzwe gukurikirana ibya covid 19 niba amazi atari muri kandagira ukarabe niba amazi yapfuye kuri robine niba hari abantu binjira batabyubahiriza nabo ubwabo kubera ko nabo bagomba gufasha mu kwirinda kuko nabo bafitemo inyungu turashaka ko nabo izo komite zijyaho turasaba ni n'amabwiriza dutanze ko buri rwego buri kigo ari ikigo cya leta ari ikigo cy'abikorera ari urwego rw'ubucuruzi ari amasoko ari gare turabasaba ko bashyiraho komite byibuze igizwe n'abantu nka batanu bitewe n'umubare w'abakozi mufite bo kujya bakurikirana uko amabwiriza yo kwirinda covid 19 yubahirizwa kandi abantu bakabibona mu nyungu z'icyo kigo z'iyo institution z'abakora z'abaza aho ngaho ndetse n'abaza babagana kutabikora ubundi ni uburangare ariko icya kabiri mu rwego rwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa by'amabwiriza nanone bashobora kubihanirwa
uwo rero ni Gatabazi ya minisitiri wa loko gavumenti uyu aragira ati sebaje amazina y'iyo mirenge ya za Kaniga Matimba Kinyababa Kiyombe twaherukaga kuyumva muri za 1994 ese byaba ari impurirane I don't know ntabyo nzi simbizi ariko nanjye ibyo mba nanditse ni byinshi nyine abaturage bati kubera icyari twebwe abandi nta covid bagira twari twe tunini mu giturage kandi twari twebwe byitwa ko ari twe dufite iyo covid cyangwa bayibona aha kuruta abongabo bari no mu mijyi ya Kigali so nuko biteye rero urumva ko minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yarabivuze twabigarutseho ku wa mbere no ku wa kabiri Gatabazi nguyu yarabivuze iyi mirenge n'utu turere bwose murumva ko badushyize muri za guma mu turere n'ibindi byose hari ikindi kintu wenda bakeka bashaka gukora niba bashaka gukora niyo mikwabu yabo banayikora ariko ni ikintu tugomba kwitondera tukareba uko bizagenda mu minsi iri imbere ku kintu cya Rwanda Air nta byinshi nakabivuze ku kintu cya Rwanda Air niba badetse ngo ntiyajya Entebbe ni ku mpamvu zabo kandi barakira abandi baturage baturutse ahandi hirya no hino ubwo bafite impamvu reka tubirebe rero niba byo bitari ku kuboyikota wenda n'ingendo zayo kuko nta iskize niba umuntu agenda muri Rwanda Air cyangwa mumva yuko ubundi se muntu ko yagenda agaragaje ibipimo icyo nta kibazo gihari bajye bakoresha izindi ndege wa mugani banajyayo icy'ingenzi ni uko u Rwanda rwunguka muri covid 19 nk'uko bavuga ngo barunguka cyane mu bihe bya covid barabyivugira kubunguka kandi sorry numvaga Comrade Rusagara ntabwo nari nzi ko nyigufite ari kubanza sinzi na nyigufite ariko anyway urumva rero abantu bati seje ku by'ingendo nkuko mwabivuze ntacyo nanjye nabyongera kuko uravuga bati abagande so bajyaga ari benshi ni abanyarwanda bayikoreshaga bajyayo reka rero bagume kwa kaga niho bafungiye mu gihugu cyabo reka tujye mu karere rero tuvuye mu Rwanda ku by'umwihariko ndagira ngo duhere wenda ku gikorwa cyakozwe uyu munsi hagati ya Uganda na Congo twarabibabwiye muri iyi minsi wenda nta nubwo tubitindaho ahubwo mbereke yuko uko u Rwanda rukomeza gufunga abaturage barwo ruvuga ngo covid ni nako ibindi bihugu bikomeje imishinga yo guteza imbere ibihugu byabo mwabikurikiye uyu munsi ku gikorwa fatizo remezo cyangwa igikorwa cyakozwe n'abaperezida bashyira ibuye ry'ifatizo batangiza iyi project yabo Perezida Museveni ari kumwe na Felix Tshisekedi muri memo basohoye cyangwa mu memorandumu batanze barangije kiriya gikorwa harimo imishinga myinshi bavuze bagiye gufatanya harimo ibikorwa by'ingenzi ibi bintu bikorewe abanyarwanda nakubwiza ukuri ko byanezeza byateza imbere ubukungu bw'igihugu baravuga ngo abakuru b'ibihugu byombi bunguranye ibitekerezo ku bibazo by'ibihugu byombi karere ndetse n'amahanga baganira ku bigamije inyungu z'ibihugu byabo bashimangiye ko biyemeje guteza imbere ubucuruzi cyane cya mbere ubucuruzi ishoramari ibikorwa remezo ndetse no kurushaho gushyira hamwe hagati y'abaturage bo ku mugabane wa Afurika. Iyi ni siyasa wenda ku mugabane wa Afurika no kubera ko Felix ni uyoboye African Union. Ariko ibihugu biri byemeje gushyira imbere ubucuruzi ishoramari ibikorwa remezo ibyo bintu bitatu biranakomeye nyega ko abanyarwanda babyungukiramo kuruta kuguma muri kare akadomo bifungiranye kubera ko u Rwanda rwabaye isolation bitewe n'akamasa kazacinga kazivukamo. Bavuga ko ngo bashimangiye akamaro ko gushimangira ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo umutekano guhuza ibikorwa remezo ingufu z'ubucuruzi ingufu ibintu birebana n'ingufu ubwo nuvuga ko bigendanye na energy ubucuruzi ishoramari ubuzima gucunga umutungo w'amazi arenga imipaka y'ibihugu byabo bibiri kureba ibirebana na peteroli amabuye y'agaciro hagamije guteza imbere amahoro umutekano n'iterambere by'ibihugu byombi bibiri. Banyarwanda muhunikiye niba mwumva nk'izo sekitori za bizinesi zose turimo kuvuga bagiye bumvikanaho zikoreye abanyarwanda zatanga akazi kangana iki ku bihugu byombi. Abanyarwanda barimo bari muri uyu mushinga nimumbwira inyungu n'amahirwe abanyarwanda bakungukiramo kugira ngo biteze imbere abanyarwanda. Bemeranyije ko abakuru b'ibihugu byombi bishimiye iyubakwa ry'iki kiraro cya Mpongwe hagati ya guverinoma ya Repubulika ya Congo na Repubulika ya Uganda ihuza ibihugu byombi bibiri. Banashima nanone kubaka Kasindi One Stop Border Post na zone yohereza ibicuruzwa ku mipaka ya Mpongwe kugira ngo byorohereze ubucuruzi urujya n'uruza rw'abantu ibicuruzwa na serivisi hagati y'intara zombi. Ibindi bemeranyijwe nanone bagiye banagarukaho iriya mihanda igiye kubakwa ibirometero n'ibirometero my friend Kongo bagiye kujya bayinjiramo rwose no fasiruma bihuta niba ari za otoruti bagiye kubaka simbizi ariko ibirometero n'ibirometero mwagiye mubona bigiye kubakwa. Hari hamwe bazubaka umuhanda w'ibirometero 49 hari handi bazubaka umuhanda w'ibirometero 54 hari handi bazubaka umuhanda kuva Bunagana ruca Rugoma ibirometero 89 ubundi bakubaka umuhanda Beni Butembo ibirometero 54 ubwo byose ni muri teritwari ya North Kivu. Bakazubaka nanone umuhanda bivuga ko ni nebi goli hamali ntabwo nzi kuno soma hano hano bunya ibirometero 190 bunya bugolo kasenyi ibirometero 55 bwesigo buguma bigakomeza ibirometero 49 ni business ubona ko igiye guteza imbere ibihugu bibiri izungukirwamo n'abanyauganda n'abakongomani. Aya mahirwe aza kuba ari abanyarwanda ba bashomeri bacu bari mu gihugu ba bandi tuvuga badafite amahirwe kugira icyo biteza imbere. Iyi ni job ni imirimo ni amahirwe ari menshi ku banyarwanda ariko se byakorwa bite? Ibintu nibyo bita ko abandi bakuru b'ibihugu ntabwo cyose ari COVID nibi tubona ngo barafunga ngo ni COVID reka da mese ubu Museveni COVID ntabwo ayizi Felix ntabwo ayizi ariko baranga bavuga bati tugiye mu mushinga wo guteza imbere ibihugu byombi bizaha akazi abenegihugu bombi kandi bizatuma ubwo butunzi bw'ibihugu byombi tubigiramo inyungu hagati y'ibihugu bibiri. Nawe rero mumbwire babashobere b'abanyarwanda bifungiye mu kadomo utarabutse umupaka agiye guhunahuna bakakurasa ugiye agiye kugambana, ugiye agiye mutwe yitwaje intwaro, ugiye adafite uruhushya ni haduyi. Abanyarwanda bazaho bati abashoramari b'abanyarwanda nkuko karega bivuze ejo nati ntabwo twiba diama korte ya Kongo turayigura bayigura hehe wa mugani bongo ni yayi ni batwara mu maraso ariko ubu Kongo noneho cyangwa Uganda nubwo Uganda isanzwe ifite ikirego nyine mbona ko bene ko bazishyura biliyoni enye ahubwo bashaka kuba smart kwishyura biliyoni enye igihugu cya Kongo banagiye muri business nk'izi nyaka ko Uganda izungukiramo cyane bazishyura biliyoni enye ku byo barezwe mu rukiko irahe ku byo baba barasahuye mu gihe cy'intambara nk'uko nyine imyanzuro y'urukiko yabivuze ariko nanone bagiye muri business izatuma abanyayuganda bajya kungukira muri Congo yegeka ko abagande bari smart wa mugani wishyura biliyoni enye ku ruhande rumwe bagushinja ko waba nagiye ukaniba ari ku rundi uravuga utereka mfungura amarembo abaturage bajye bajye muri kiriya gihugu none bagiye kujyayo ku mugaragaro bakora business kandi icyo gihugu cyashyizemo na amafaranga kugira ngo ibyo bikorwa remezo babigire mu ruhande ubucuruzi ishoramari ibikorwa remezo ibintu birebana n'umutekano hagati y'ibihugu bibiri ubuzima gucunga umutungo w'amazi neza peteroli amabuye y'agaciro n'ibindi ntavuze abanyarwanda rero mujye muvuga ngo mufite umukuru w'igihugu ngo ujya kubahahira yamye avuga ngo ajya kubahahira uza abakorera dire nk'iyi ngiyi hagati y'u Rwanda n'ikindi gihugu azatubwire yabikora na Tanzania se ntabwo bizashoboka yabikora n'Abarundi se ntabwo byakunda yabikora na Uganda se wapi azabikora Kongo se ni umujura niho ajya kwiba dore abandi rero uko bimeze ubwo mwicaye muri abashomeri mu bitekerezo icyemezo nabagira ni ukugira ngo mutekereze ukuntu mwakwihutisha impinduka hakajya ubutegetsi bwiza bufungura amarembo CPGL ikongera igakora nakuze numva CPGL ntabwo nzi umwaka wagiye ari kubwo mwanya ubutabakuru ariko CPGL twarayiririmbaga muri ekoro primeri turirimba umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Zaire n'u Burundi turirimba CPGL abanyarwanda benshi bavuga ngo bajya Kongo bagigoma bajya muri ko muri Zaire ya kera uyu munsi byararangiye umunyarwanda turaverishije abari muwizi abari umujura ndumvikana neza abandika ngo ntabwo banyumva kuri YouTube tumvikana neza kuri YouTube mwareba ku kibazo kiri iwanyu so ndumve ingingo n'ibi nta kiri twayivugaho namwe ni murebe rero ibikorwa remezo hagati ya Uganda na Congo uko abakuru b'ibihugu babikoze tukiri kuri iyi nkuru rero reka tujye tureba indi nkuru noneho yo iteye amakenga nayo ijya gusa n'ikibazo cy'umutekano mu karere ni inkuru yasohotse uyu munsi irebana ku kibazo cya ADF iri hariya muri Beni ahantu Felix Jidete Kirombo yari ejo muzi neza ko bavuga ko aha urabona CPGL rwose yashinzwe tariki ya 20 z'ukwa 9 muri 76 twatukenywa kigozi rwose turi impinja ntabwo twari kumenya urumva tujya kungana nayo urumva rero nakuze tuyiririmba muri 76 tariki ya 20 z'ukwa 9 so byagenze bite bimeze bite ubwo ababizi bazabituganiriza tukabyibuka reka tuvuge kuri iyi nkuru rero igaragaza ko ngo itsinda ry'impuguke za Loni muri Congo mu karere zasanze umutwe wa ADF bavuga yuko ari wo wayogoje Beni cyangwa hariya muri cyacyo cya Goma ngo wica udetruize cyangwa usenya basanga na uhuriye na ICC nk'uko Amerika yari yarabihuje iyi nkuru nayisomye numva njye simbizi ndavuga ni aba bazungu bafite ukuntu batuvangavanga niba ADF tuzi neza ko yitwe umutwe wa Islamic State ukitwa umutwe wa teroriste bayogoje kariya karere bigenze bite kugira ngo uyu munsi tubone inkuru yasohotse mu tariki ya 16 ivuga yuko itsinda ry'imugute za Roni nkuko bakora raporo periodike byagiye impaka mu bushakashatsi no mu bimenyetso bisanga ntaho ADF ihuriye na Islamic State nkuko yabyitiriwe. Nanone wakibaza timing yabyo impamvu bivaye mu gihe hari etat de siège, mu gihe bavuga ko ibihugu birimo kuza muri Congo, igihugu cya Kenya, Uganda, ejo muri audio twakiriye murumva ko n'ingabo z'Abarundi ziri Minembwe nk'uko twabyumvaga, kibaza uti iyi Roni nayo ifite inyungu mu bibazo biri muri Afurika. Yandika raporo umunsi umwe iti twabonye ADF ikorana na Islamic State muri ya raporo yabo, twabonye CNLD, twabonye P5, twabonye FDL, twabonye bagakora amaraporo nk'ayo. Ariko bwacyo kunyaga kandika raporo bati ntaho bihuriye. Raporo ya mbere niya kabiri ko zanditswe n'abantu bamwe uzitandukanye ute? Inkuru rero yasohotse uyu munsi, ubwo ni ukureba niba tuza kubona raporo yose. Ubwo ndizera yuko turi mu kwa gatandatu, ubwo ni raporo nyine ya twakwita midterm, irashimangira ko ADF uyu mutwe witirirwa inyeshyamba z'Abagande nta uhuriye na Islamic State nk'uko Amerika yafashe uyu mutwe ikawushyira ku rutonde rw'imitwe ya terorisme. Felix Tshisekedi Tshilombo ejo yari hariye, yari yagiye gusura hariye, kandi etat de siège twavuge ko yanarangiye ariko baracyongeraho iminsi. Kandi nanone nagiye nkurikira amakuru ya hariya, ntiwambwira ngo ibitero byabaye hariya bishe abantu bangahe bo muri ADF cyangwa bafashe bangahe bo muri ADF? Ese ADF bavuga yogoje Beni n'ibindi bice byegereye kariya karere kose, bari abantu bangahe ku buryo wambwira ngo etat de siège iraje bahise banetaraliza Beni? Ntabwo baradekarara victoire completement ngo bavuge ngo umutekano waraje, ariko batubwira yuko ari abantu bagendera ku mahame ya kiisilamu bari hariya, banafitanye isano n'abari muri Mozambique. Ariko rero wagaruka hano ugasanga iyo Roni ishyira ayo matsinda akora amaraporo iraje umunsi tukubwiye ati nta sano bifitanye rwose Amerika yabikoze, ahubwo wenda niba tubeshye. Amerika isanga nta kimenyetso, Roni isanga nta kimenyetso cyerekana ko iyi ADF igendera ku mahame ya kiisilamu, cyangwa ngo kwitwara nk'umutwe wa gisirikare uri yareko igendera ku mahame ya kiisilamu. Ariko iyi nkuru aho nayiboneye nkasanga iteye ikibazo nuko mu myaka yose tumaze nibyo twabwiwe n'iri tsinda ry'aba ba expert. Impuguke z'umuryango w'abibumbye rero zavuze ko zidashobora kubona ibimenyetso by'inkunga itangwa na ICC cyangwa Islamic State bitanga muri mutwe wa IDF kugira ngo bigaragare ko uyu mutwe niwo waba ugendera ku mahame ya kiisilamu. Ivuga yuko ngo nta bimenyetso by'inkunga yatanzwe cyangwa zitangwa n'uyu mutwe kugira ngo ube wajya muri igico nyine cy'abantu bageza kuri ku mahame ya kiisilamu, kandi bakaba bakomeje kuyogoza uburasirazuba bwa Congo washyizwe ku rutonde icyo twakwita blacklist muri Werurwe na Washington cyangwa na Amerika ku rutonde rw'umutwe w'iterabwoba. Impuguke za Roni zo muri Afurika yo hagati zagiye impaka niba koko izi ngabo za ADF zashinjwa kuba zarakomeje ibikorwa by'ihoterwa muri iyi myaka ibiri ishize mu burasirazuba bwa Congo, zifitanye isano n'umutwe wa leta ya kiisilamu ukorera mu burasirazuba bwo hagati cyangwa nyine ICC. ADF yashyize hamwe ku mugaragaro yigamba ibitero cyangwa bakavuga ko bafitanye isano, ariko izi mpuguke zivuga ko nta bimenyetso babona by'isano byo kuba ICC ura na ADF kandi mwibuka ko Amerika imaze kutubwira ati cyangwa na Philippe Nyusi ko abantu barimo kurwana hariya muri Mozambique bafitanye isano bavuye muri Congo none bakaba bafitanye isano na Islamic State ubwo murumva nacyo bibabwiye abanyarwanda abanyarwanda kazi murumva nacyo bivuze imunzara muri Beni zirimo zirahungira hehe zirahungira muri Uganda nyinshi kandi dufite n'amakuru aha wena sinja kuyavuga kano kanya reka menya bitse dufite amakuru wenda ko hari no inshinga matwi z'i Rwanda zifite ikintu zikorana n'abantu bo muri Beni aya ni amakuru dufite kandi mwibuke ko aba bantu uyu mutwe wa ADF nigiye Mustafa aragituye mu Rwanda Mustafa ndakeka akomoka muri za Mauritania igihugu cye cyaramubabariye ngo yaratashye nta kiri ku rutonde rw'abashakishwa ariko nabyo byaba ari makoshesho wenda kugira ngo bakore uko bakomeye bamukure impapuro zamushakishaga kugira ngo yongere agire ubwisanzure bwo kubona wenda pasiporo y'igihugu cye ariko bitavuze yuko akiri muri iyi migambi y'iyi bitero muramwibuka ari ku kibuga cy'indege Kanombe n'ibindi byose ari kumwe na Kagame na delegation muri Qatar inkuru rero ndumva nta bindi bavuga reka dutegereze wese tusasoma full report tumenye ibindi bavugamo ariko iteye ikibazo kumva raporo imwe isohokeye umunsi iti dore ibimenyetso indi nyuma y'amezi atandatu hasano tubona nta bimenyetso none bazatubwira ko ADF izimukiye muri Mozambique tubari tujya gushakira ndumva iyi nkuru twayisoreza ngaha tukazategereza wenda mu minsi iri imbere tubona raporo nini yashimangira ibyo turimo kubona byanditswe uyu munsi mbere y'uko nkomeza ndagira ngo ngaruke muri studio hari umuntu wenda watse ijambo ariko nimero ntigaragara ninga ufungura rinya urumva ko ifungutse niba mutwumva nagira ngo ubaze niba ufite igitekerezo ku ngingo tumaze kuganira muranyumva uwo muntu ndumva atatwumva ariko ubwo reka tumureke akomeze atega amatwi ibiganiro byacu ubwo rero iyi nkuru tukivaho nagira ngo tugende ingingo nabe nategure imana yana nziga ku musozo ko nta byinshi mfite kuri mugoroba byinshi twazabigarukaho mu bindi biganiro byacu nagira ngo wenda ngaruke ku kibazo cya Kake na Muhanga kuko ejo mwabitwandikiyeho muri benshi kandi mba navuganye n'abantu bo muri Mozambique tuganira nuko nyine icyo cya Kake na Muhanga kikimeze kwa kundi kuko barabambarije bati twakora iki twafasha iki mwamwandikira raditahuka abantu rero babyanditse ejo bati utse kutubariza twafasha iki twakora iki nta njyewe nta bufasha bambwiye bakeneye ahubwo baravuga bati turacyakora ibishoboka byose ubwo rero ndumva kubanyandikiye bambaza bati twafasha iki ngira ngo mbaturikire mbabwire ko abanyarwanda muri Mozambique bo icyo bavuga ngo waba afite amakuru cyangwa waba afite ikindi yumva gitandukanye n'ibyo bababwiye yajya agerageza kubitanga ku buryo bigera ku minota ku minota naho ku bufasha abandi bari bavuga bati twafasha iki ni mu rwego rw'amakuru nyine no gushakisha niko nabwiwe nta kindi cya rero ku butumwa mwari mwampaye ngo mbabarize kubirebana nicyo buri wese yafasha kuri Kake na Muhanga urumva rero nukomeza dushakisha amakuru waba afite inkuru ariko se iyo nkuru yayibwirwa n'iki kuruta inzego z'umutekano za Mozambique urumva nabwo ni ikibazo ariko ni ku ruhande rwa komite y'abanyarwanda tuba tuganira ntabwo ari muri leta nyine nk'uko mwaba mubyumva so nagira ngo rero nsoreza hano kuri mugoroba nshuti bakunzi baraditahuka ingingo zari nkeya ndizera ko tuzakomeza ejo mu kiganiro cyacu cy'ubukene n'imibereho y'abaturage ariko mfite ikindi kiganiro cya kabiri ejo ku mugoroba dufite ibiganiro bibiri dufite icya mbere kizaba ku masaha amenyereye kitegurwa na Edouard Kabagema nikirangira tukazagaruka mu kiganiro cya kabiri ku mugoroba ejo ku masaha amenyereye ubwo rero muzaze mfite abatumwa tuzaganira mu ijoro mu kiganiro cya kabiri ejo tukomeze tuganire ku bibazo bihari nkaba mbararikira kuzaza muri ibyo biganiro byacu bibiri ejo niba nta ufite ikibazo gitekerezo yo kutungura kuri mugoroba reka ntoreza anga rero mbararikire kugira ijoro ryiza mbifuriza umugoroba mwiza abandi mwese umunsi mwiza tukaba tuzakomeza ejo ndabona nta ufite ikibazo ubwo nta ufite ikibazo twasoza rero munyemerere nateguye ingingo nkeya ariko ndiza ko zihagije kuri mugoroba ubwo ibindi bisigaye tuzabigarukaho mu kindi gihe
Kwa cyane gushishikariza kwakira ibikomoka ku iterabwoba icyaha giteganywa kandi kiganisha ingingo ya 32 itegeko nimero 46 akarongo 2018 ryo kuwa 13 z'ukwa 8 2018 yerekeye kurwanya iterabwoba aganishwa igifungo cy'imyaka 15 hashingiwe ku ngingo ya 61 gika cya 3 mu gace ka mbere na ka kabiri y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 cyo kwa 13 z'ukwa 8 2018 riteganya